Yeah, yange unakuno, Babs D.Y.D. the Great, Nig Young Mobs, One Twos, Namke Rap Nation, I got you on this one.
Samstreammusic.org.
Yeah, saluti waibene za takubebene. Yeah, kise simu sama lato.
Amuni wana vulutu na wani wula ya vulutu na mabebi waka wile kai.
Mabebi na kutonda.
Amuni wana vulutu na wani wula ya vulutu na mabebi waka wile kai.
Mabebi na kutonda.
Hey mama, hey mama. Ah,
my baby na kutonda.
Hey mama, hey mama. Ah,
my baby na kutonda.
Mungu mkoke kalila kalangu, we na kutonisia eka fetu wa sitangu. Usute hati we na don't forget, na kula atako na uona kuwe na tight. Kiwe na fera enira tamkarati, aiza kurine kire kwa msevezi party. Mumu vuruzi wakula tulalu tangu, kwa mungu na kupula chimbu mchangu.
Ah, tu my baby tu, mani wani upo. Ni kwa piru kutu kukiwe na fere ya ziba ni zakari kunutu. Na kusipisa ruka shira mwani ratole haikona alikuliwe na nikula ture. Nire Mozambiku imaratoke ya feki uwaze tiba kare selima uwatekia.
Amuni wana mwurutu na wani wula ya mwurutu na mabefi waka wilekai.
Mabefi na kutonda.
Amuni wana mwurutu na wani wula ya mwurutu na mabefi waka wilekai.
Mabefi na kutonda.
When I'm a baby waka univulelele, nitamata mekapili nako niku kwelele. Ko inzi nikakai nikutele, kona funi fere zaka kora sika kutele.
Amuni wana vulutu na wani wula ya vulutu na mabebi waka wile kai.
Mabebi na kutonda.
Amuni wana vulutu na wani wula ya vulutu na mabebi waka wile kai.
Mabebi na kutonda.
Baby na utonga laka kusa kupuma ni kuteliru kato fera ya kataza maratu ani vulera chwa nafase ni upato ni vantali rato luze mamu ipato nikakulata inge pasta ni paipo kwa washe mse kusiezi kuyo kena laivo ya kalifeza kima inani we naruta mani muupuro waka fake kuyo ni katungo mwanai
amuni wana mulutu na wani wula ya vulutu na mabesi waka ulekai
mabesi waka ulekai.
What is love if not there by my side? I got near to me, I wanna be a provider. Look around in Gero Sava Palace White and a footage I come on a wife and a femuda. When I owe you, Nika Kotamu Emanos, baking on Sias on the nose. Nina Televela when I only knows. Would you know how to keep focusing on moves? Coco in there when I want to go poses. I want to put the baby selling mazas. Can you kick a guy who go years? 4 years is so one is selling 4 years.
I'm only one of you.
Mabebi
na kutonda. Amuni wana vulutu na wani wula ya vulutu na mabebi waka wile.
na kutonda.
Samsung Music.org.